na niko mishoni kama si deal si oni kama ni biz na drill ku drill kibiri cha chisha na Sony fala lichona ni jika fika magiza kapita na mbogi alipigwa mob saya ko mog na yoni tick mishoni trip na niko mishoni kama si deal si oni kama ni biz na drill ku drill kibiri cha chisha na Sony fala lichona ni jika fika magiza kapita na mbogi alipigwa mob saya ko mog na yoni tick mishoni. To the smell to joy yo malini ngori holy hub foreli kana makori acha kuvori kani makash dile mejeza kupori hakuna di choking gori legit nzinga lipena kumbogi skizi the story utajoni kungori tumejupin kwanza magun tulu mebeba na lori sorry taku delete jikongi na kwanga ni hobby blood stains acha kutens connection na kwanga na dobi rolling balling kama ni biz na kwanga controlling kama si biz nipate kwa block kizi kipika patrolling strolling fat niggas wako trolling goose na beba na trolling wapo wame drum kwa DM kalobi trip na niko mishoni kama si deal si oni kama ni biz na drill ku drill kibiri cha chisha na Sony fala lichona ni jika fika magiza kapito na mbogi alipigwa mob saya ko mog na yoni tick mishoni trip na niko mishoni kama si deal si oni kama ni biz na drill ku drill kibiri cha chisha na Sony fala lichona ni jika fika magiza kapito na mbogi alipigwa mob saya ko mog na yoni tick mishoni.